Industry Music.
Psycho.
Chuck Zick.
Check it.
Yano ranking.
Nikki sense joki meni drive crazy. Si Nikki sense, Nikki sense nasikia kukamata manzi. Si Nikki sense, Nikki sense joki meni drive crazy. Si Nikki sense, Nikki sense nasikia kukamata manzi. Zimenishika, nimetoka Ngara. Zimenishika, nataka wakushukisha. Zimenishika, nataka rungu za misho. Nakaupa na njaa, minta kushibisha. Utashiba mezi tisa, miuchimba futi sita. Aki mama sita, acha tukusita. Come home, uko yangu muna lisa. Tukwa tunarembesa, mtani ukiringa. Uko na rangi ya dao, na upenda kipesa. Bile tunatesa, itabaki ometeseka. Napenda ukicheka, nikikubongesha. Na junsha kupata, di mwisho wa kalenda. Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi joki meni drive crazy. Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi nasikia kukamata manzi. Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi joki meni drive crazy. Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi nasikia kukamata manzi.
Nikisensi navuta na mpenzi. Nikimedi zimeshika vishenzi. Kurombo sana zitingisha upesi. Kapongia keni safi na kachapa juu ya utensi. Akiseti yo ni daruka penis. Ana mahagazi na bounce kani tennis. Nina nduthi yumbe baka ni Bentley. Mbia di kwa kieja nika kachapa vi deadly. Ana figa napenda bila meweza jo. Misi yo kwonko lazima nitaweza jo. Kukachimba niza meka jeneza. Tinge usi manduru na majina zebeneza jo.
Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi joki meni drive crazy. Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi nasikia kukamata manzi. Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi joki meni drive crazy. Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi nasikia kukamata manzi.
Nikisensi mivuta kia bobo ama kia ras. Kwanza nikiwa mzozo na nchugu ya dasi. Unichanga umsho bongo inapaki umejazio. Cheki, cheki Nikisensi. Mukikula kani mejificha. Kumdaradara hedi akini ivisha. Chain mtu mbili jo hakuna kupitisha. Ni mimi na Mary na Jane. Wakishika na wote wawili insane.
Wezi misbehave kuna bakora sapa. In life wezi npata nmezuba kwa ba. Relax, apu napigwa chobo na rifa. Relax, Nikisensi kwa hewa.
Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi joki meni drive crazy. Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi nasikia kukamata manzi. Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi joki meni drive crazy. Si Nikisensi, Nikisensi, Nikisensi nasikia kukamata manzi.